sasa ati nali chimfyo kabiri nali palwa ine nali kwatesambu nali kwatesambu isha kunyanta pali bakari